umzali wam ewadumola yela abelunyamalali nabunyabane wathi umzali wamumbulembaya ngekaqala isidingo ezokususumbango mina ngalo mzuzu angitholakali usanukakaze nginabahlobo ba asidlo busha
ubusha
tansela iyano khalo busuku bonke iyatsho
iyano iyano
iyatsho iyano
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 iyatsho iyano
iyano
Asidlo busha, tansela iyano.